ndipo chili chonse chimene ife timachita chikuyenera kukhala chokhazikika palemba. Mpingo akatolika iye ananena zimenezo ndikuona mtima kwako. Chabwino, ine ndinati ndine mkatolika. Anati inde. Chabwino, ine ndinati tsopano monga mwachiphunzitso cha mpingo akatolika kuti Yesu Khristu anakhazikitsa mpingo akatolika. Ndipo atumwi anali ansembe ake oyambirira. Ndipo Petro anali papa oyambirira. Izo zili mogwirizana ndi chiphunzitso cha mpingo akatolika. Ndipo kuti Bible ili linalembedwa ndi mpingo oyambirira wakatolika. Chabwino, ndiyeno mpingo akatolika uli ndi mphamvu yosintha chilichonse chimene iwo ungafune chifukwa iwowo ndi mpingowo. Ndipo ine ndinati kuyambira masiku oyambirira kuti inu nonse munasintha zimenezo, mwaloweza m'malo kukonkha kapena kutsanulira m'malo mwakumiza, mwaloweza m'malo mgonero m'malo mwa mzimu oyera. Ndipo ine ndinati ine ndangokhala m'modzi wa achikatolika achikale amene amakhalabe ndi chikhulupiriro chapachiyambi chimene chimayima. Ine ndinati chinthu chachilendo ndi chakuti kuti Petulo pokhala papa woyamba anati palibe mkhala pakati wina pakati pa Mulungu ndi munthu koma munthu uja Yesu Khristu. Ndipo lero inu nonse muli ndi Mariya ndi Sisiliya woyera ndi ma 100 akazi amene anafa ndi zina zotero kuti akhale opembedzera. Pali china chake chimene chinachitika pakati pa papa woyamba ndi papa uyu. Maona ngati izo sizimasintha kapena kusokoneza. Ine ndinati ndiyekenanso kodi inu mumachita chiyani ndi Paulo woyera, yemwe anali woyera wamkulu wa mpingo oyambirira wa Katolika, amene anati ngati mngelo wochokera kumwamba adzalalikira uchenga wina uliwonse wosiyana ndi uwu umene walalikidwa kale, iye akhale otembereredwa. Ndipo ine ndinati nanga bwanji Yesu Khristu amene anayambitsa mpingo wa Katolika anati ngati munthu aliyense adzachotse mawu aliwonse mu Baibulo ili kapena kuwonjezerapo chilichonse kwa iwo, yemweyo adzachotsedwako gawo lake la buku la moyo. Chotero zinthu zonse zimene ife timachita mwakuganiza kwanga monga wokhulupirira Baibulo ziyenera kukhazikika pa malemba. Mavumbulutso onse, masomphenya onse, chilichonse chiyenera kukhazikika modzipereka pa lemba, pakuti amenewo ndiwo maziko amene timapumapo monga pakuti atero Ambuye. Mumalemba ife sitimapeza pamene iwo anayamba akunkhapo kapena kutsanulira kapena kuwapatula ana ang'ono mwa njira imeneyo. Koma mulemba ife tikupeza kuti iwo ankabweretsa makanda kwa Yesu kuti iye akawadalitse iwo. Ndipo iye anawanyamula iwo mmanja ake ndipo anati balolani ana abwere kwa ine ndipo musawaletse iwayi pakuti kwa otelewa ndiwo ufumu wakumwamba. Ndipo iye anawadalitsa ana ang'onowo. Ndipo ndilo lemba lonse limene linalembedwa lokhudza izo. Umo ndi momwe ife timayesera kuti tipitirizire. Tsopano ngati monga mu mpingo wa Methodist ndi mpingo wa Nazareni ndi mipingo ina yambiri imene ili ndi ine sindikuganiza kuti mpingo wa Nazareni umatero. Mpingo wa Methodist umatero ndi ina yambiri kapena oganiza a evangeliko amene amachita ubatizo wa ana powakonkha iwo. Tsopano zimenezo ndi zabwino kachitidwe kalikonse kamene ni mukufuna kuwaperekera iwo koma kungoti muone kuti ife sitimayika madzi pa iwo. Ife timangosanjika manja pa iwo kuyesera kuti titsatire chitsanzo cha Ambuye wathu. Ndipo umo ndi momwe ife timafunira kuti amayi azimvetsera zimenezo chifukwa chimene ife sitimakonkha madzi pa iwo. Chifukwa ife tilibe lemba lililonse la izo. Ife tilibe lemba la kukonkha madzi pa akulu kapena ana. Chotero mwanayo wachepa kwambiri kuti abatizidwe. Ndipo batizo ndi chionetsero chakunjaku kuti ntchito ya mkati ya chisomo yachitika. Ndipo mwana sangathe kufotokoza izo chifukwa sipanakhalepo ntchito iliyonse ya chisomo ya mkati mukuona chifukwa ndi khanda chabe. Ndi makolo amene amabweretsa mwana kwa Mulungu, ye mwana wapatsa mwanayo akumuperekanso iye kwa iye pomudalitsa. Chotero ndi momwe ife timagwirisira ntchito izo apa. Tsopano iwo abweretsa ana ena kuti adalitsidwe, ine ndimupempha Mulungu ngati iye angatipatse ife poyambira pang'ono palimba ya abweretseniwo mkati. Ine ndikukhulupirira Mulungu geti kapena aliyense amene dona wang'onoyo ali apa. Ndipo chotero basi ife tisanachite zimenezo tiyeni tikhale ndi mawu apemphero kwa amayi ndi anthu amene akubweretsa okondedwa awo. O Ambuye, ndife ndithudi anthu amwayi kukhala mdziko limene tikadali nawobe ufulu wakupembedza. kuti kumene ife tili ndi boma limene limatiteteza ife ndi kutipatsa cholowa choperekedwa ndi Mulungu ichi. Kuti ife sitiyenera kuti tizichita molingana ndi mpingo wa boma kapena mtundu wina wa ulamuliro wa nkhanza, koma ife tikhoza kubwera kwa inu mwa njira imene ife tili otsimikizika mu mtima mwathu. Ife tikupemphera kuti izi zikhale motalika mpaka Yesu adzabwere, ngati izo zili mwa njira yanu yoperekedwa. Ndipo tsopano ambiri a anthu akubweretsana awo tsiku ndi tsiku, ndi sabata ndi sabata, monga inu mwawaperekera iwo mʼmanja ndi mʼchisamaliro cha abambo awo ndi amayi. Iwo akuwabweretsa iwo Ambuye kwa ife ngati ma eledala pano pa mpingo, ndipo ife mwapemphero tikuwapereka iwo kwa inu. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mutenge aliyense wa okondedwa ang'ono awa mmawa uno, ndipo mupatulire miyoyo yawo kwa inu. Mudalitse mabanja amene iwo akuchokerako. Mulole abambo awo ndi amayi akhale odzipereka kwambiri kwa inu, kuti anawo aleredwe mabanja a Chikhirisitu kuti adzakutumikireni inu masiku onse a moyo wawo. Titsukeni ife mmawa uno Ambuye, pamene iwo akubweretsa ana ankhosa osala kwawa, duwalenireni la mtima wawo, koma iwo akufuna kuti iwo akhale ndi moyo wa muyaya. Ndipo akukupemphani inu, o Mulungu, kuti muwateteze iwo ndipo muwasunge iwo ndi kuwatsogolera iwo mpaka atakula msinkhu wokwanira kuti tikhoza kudzalankhulana nawo ndi kuwakopa iwo kuti amulandire Ambuye Yesu ndi kulandira moyo wa muyaya. Ife tikuchita izi kwa ulemerero wa Mulungu malingana ndi mawu ake, mu dzina la mwana wake Ambuye Yesu. Amen. Tsopano pamene amayi akubweretsa ndi abambo akubweretsa ana awo kuno kuti adzadalitsidwe, mulongo aziyimba. Mungu abweretsa ana awo ndipo muime pomwepa pafupi ndi guwapa pambali pa ang'ono awa amene adalitsidwa kale. Chabwino. Ukangotha msonkhano uno tikhala ndi msonkhano wa ubatizo. Ndipo pamene iwo akuwabweretsa iwo, ine ndikhoza kulengeza muonetsetse kuti mwawabweretsa okondedwa anu kuno tsopano madzulo ano ikamati 6 pakati pa 6 ndi 6:30. Iwo akhala akupereka makadi a pemphero, ndipo misonkhano idzakhala ikuyambika, ine ndikuganiza pa 7, 7:30.
All right, sir. Just come right up close with the little ones, if you will.
Chabwino bwana, ingobwerani nawo pafupi ndi anawo ngati mungathe. Ine ndikuona amayi akutulutsa kamera yawo apa. Inu mukudziwa momwe amayi amaganizira za ana. Ndi angati amawakonda ana ang'ono. Oh my, ine ndinkakonda kuamva ang'ono awa akuimba, Yesu amakonda ana ang'ono amdziko.
Are you Sister Grimsley?
Kodi ndinu mlongo Grimsley? Mdzukulu wanu. Ine sindikudziwa ngati meda walo wakale mutchalichi kapenayi. Ife tinawerenga mupepala nthawi ina mbuyomo, ndipo iye anandiyimbira foni ndipo anandiuza ine kuti mlongo Grimsley wamwalira kuno mu mzinda. Ndipo ife tinadabwitsidwa. Ndiyeno pamene ine ndinadzafika kwathu ndikudzapita kutchalichi la Mulungu limenero, apa inu munali mutakhala mutchalichi. Ndipo ine ndinati, chabwino iye ndi mkazi wa moyo wakufa kwambiri yemwe ine ndinayamba ndamuonapo. Chotero akuyenera kukhala mulongo wina akazi a Grimsley. Inde mayi. Tsopano ndikufuna ndimupemphe mʼbale Nevo ndi ena mwa ma eledala ngati iwo angabwere kutsogolo pa nthawi ino ndikudzayima apa mukudalitsa ngati ena ino abale otumikira pamenepo ngati ma eledala. Bwerani patsogolo abale ndi mʼbale. Tsopano aliyense wa inu amayi ndi abambo ndi azigogo mukupereka kwa Mulungu ngale zazing'ono za mtengo wapatali izi zimene Mulungu wakupatsani inu kuti zidalitsidwe kuwapereka iwo kwa Mulungu amene anawapereka iwo kwa inu. Chisomo chake ndi chifundo zikhale nanu, ndilo pemphero langa. Kodi mʼbale Collins ali pafupi kapena mʼbale kapena muloleni iye abwere kutsogolo ngati yangatero kuno chifukwa cha msonkhano uwu ngati
So should pastors of the church and
Iye ndi mmodzi wa azibusa othandizira pano wa mpingowu ndipo ife tikufuna kukhala naye iye pano ndi pemphero limodzi nafe ngati nkotheka. Tsopano inu mukudziwa nthawi zina anawa iwo sanafunzirepo izi komwe chotero iwo amangokhala pa chiyambi. Ndipo nthawi zina amafuula ndi kulira koma izo zimango apangisa iwo kukhala makanda abwino sichoncho. Chotero ife sitimazindikira izo, chotero ngati iwo akulira kapena chilichonse kumbukirani zimenezo sizimasokoneza konse. Ine ndikulingalira ana ena omwe anabweretsedwa kwa Ambuye Yesu anakhala ngati analira pang'ono nawonso inu mukudziwa chifukwa nthawi zonse izo zimakhala mwanjira imeneyo. Ana ang'onowo amasokonezeka akamasunthidwasunthidwa ndipo ena akhala atakhala pano mchipinda chotenthachi. Chotero ife sitimazindikira zimenezo.
All right, we will...
Chabwino, ife tibwera patsogolo. Ndipo kodi dzina lake ndi ndani tsopano? Tina Rene Bennett. Tina Rene Bennett wang'ono, agogo ake akazi amubweretsa iye kuti amudalitsitse. Iye ndithudi ndi mwana wokondeka. Tiyeni tipemphere. Ambuye, iwo akubweretsa m'manja a wantchito wanu mwana wang'ono wokondedwa uyu, amene ife tikumupempherera kumupereka kwa inu.
God bless this little child.
Mulungu mdalitseni mwana wang'ono uyu. Ndipo mulole iye akhale moyo ndi kumadza kupembedzani inu. Muwadalitse makolo ake ndi azigogo ake. Ndipo Ambuye ngati kuli mawa mulole iye adzakhale wantchito wanu wankulu. Perekani izi Ambuye pamene ife tikumupereka iye kwa inu. Mudzina la Yesu mulandireni iye. Amen. Ambuye akudalitseni mlongo. Cynthia Lee Canard wang'ono. Chidutswa china chokondedwa chaching'ono. Mai, iye ndi wang'ono kweni kweni. Iye ndi wokondedwa, tiyeni tipemphere. Ambuye ife tikubweretsa kwa inu khanda ili. Ndipo monga iye wayikidwa kuchokera m'manja mwa wokondedwa kupita kwa anga mukudalitsa koyera ndi kudzipereka kwa Mulungu. Wang'ono uyu ndi wachichepere kwambiri kuti adziwe. Koma okondedwa amubweretsa iye. Mulole iye akhale moyo Ambuye ndipo akhale wamphamvu ndi wathanzi moyo wake onse. Muwadalitse makolo ake, azigogo ake ndi okondedwa ake onse. Mulole mu ulemerero iwo onse adzasonkhane pamodzi tsiku limenelo pamene ife tidzakomane ndi inu. Musungeni iye wathanzi ndi osangalala. Ife tikumupereka iye kwa inu mukudalitsa ndi pemphero mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ambuye akudalitseni inu. Kodi uyu ndi wanu? Mnyamata wankulu uyu ndi ndani? Carl Christian Stowe. Carl Christian Stowe wang'ono. Iye ndi mdzukulu wa mbale wathu McDowell. Chotero iye ndi mnyamata wooneka bwino. Ine ndikupemphera kuti ngati kuli mawa iye adzakhale mlaliki wa uthenga. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu. Ambuye, pamene agogo awa ayika m'manja mwanga thunthu laling'ono la chikondili. Ine ndikukupemphani inu Ambuye Mulungu kuti inu mutenge kamwana aka muchisamaliro chanu. Ndikumulola iye akhale ndi moyo, ndikukula, ndikukhala wamphamvu ndi wathanzi. Mulole ngati kungabwere mawa, mulole iye adzalalikire uthenga umene ife amene tikumupereka iye mmawa uno tikukhulupirira. Mulole moyo wake wa ung'ono udalitsike kwambiri. Mudalitse makolo ake, azigogo ake ndi azigogo ake amuna. Ife tikupemphera kuti madalitso anu akhale pa iye. Pakuti ife tsopano mwa pemphero la kudzipatula tikumupereka mwana uyu kwa inu. O Ambuye mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu. Amen. Wamphamvu wokoma wang'ono. Pepani inu ndi amake, mathokozo kwa inu. Ndi wabwino bwanji. Dzina lake laling'ono ndi ndani? Cheryl Ann Baldwin. Inu ndi amake, chabwino zili bwino. Cheryl, ndiwe mtsikana wabwino wang'ono. Cheryl Ann Baldwin wang'ono. Tsopano iye ndi wamanyazi pang'ono. Iwe ukhoza kudziwa zimenezo. Ndikuganiza kuti amayi ake anali msona onso. ine ndango kumana nao iwo ine ndikudziwa kuti ndizo ife tizigwirizana limodzi chomwechi. Oh, iye ndi mtsikana wang'ono wabwino ndikukhulupirira. Iye ndi wokondedwa. Tiyeni tipemphere. Ambuye tikubweretsa kwa inu mwana wang'ono uyu. Chala chake chaching'ono chili mkamwa mwake. Oh, Mulungu iye sakudziwa nkomwe chimene chili lingaliro la chimo. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudalitse moyo wake waung'ono ndipo muupange iwo kukhala wolemera komanso wachifumu. Mudalitse amayi ake ang'ono apa, abambo ake, azigogo ake ndi onse okondedwa ake. Ndipo pamene ife tikumupereka iye kwa inu mukupereka kwa ulemu kwa pemphero, mumulole iye akhale ndi moyo, akule ndipo akakhale wamphamvu ndi wathanzi. Ndipo adzakhale chitsanzo mmasiku ake aumayi waung'ono kuti adzatumikire Ambuye Yesu. Perekaniza Ambuye, ine ndikukhulupirira ndi ana ang'ono otere amene inu munayika manja anu pa iwo ndikuwadalitsa. Ife tikupempha izi kwa ulemerero wa Mulungu, pamene ife tikumupereka iye ndi kumuyeretsa iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano ine ndikuganiza, iwe ndiwe mtsikana wang'ono wokoma, wamanyazi koma wokoma. Mulungu akudalitseni inu, zabwino zonse chifukwa cha mwana wabwino. Tsopano mwina kale kale ine ndikanamunyamula mtsikana wang'ono monga chonchi. Dzina lako ndi ndani? Ine pachibale ndi wina uja. Aha. Beo pafupi kweni kweni. Ine ndikufuna inu nonse mumuone mtsikana wang'ono uyu chifukwa iye ndikanthu kakang'ono kokoma kwambiri. Ine ndichita kumunyamulira iye mwamba pang'ono pokha, mtsikana wang'ono wokongola kwambiri. Ine ndikuganiza kuti anali ang'ono ngati awa amene Yesu anawasanjika manja ake. Manja athu ndi osayenera bwanji. Koma ngati mungayang'ane manja oyenera, inu simungawapeze iwo. Ndife osayenera, koma ife timatenga lonjezo lake kudzera mchisomo. Dzina lake kachiwiri, Sherry Diane Bell. Tiyeni tipemphere. Ambuye, ife tikumubweretsa mwana uyu kwa inu. Wokoma, wokongola. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudalitse moyo wake waung'ono. Mulole iye akhale moyo kuti adzakhale mkazi wamphamvu wodzadza chisomo ndi mphamvu. Mulole iye adzakhale ndi malo mu nkhani yayikulu ya chiwombolo kuti adzachite china chake cha ufumu wa Mulungu. Adalitseni amayi ake ang'ono, abambo, azigogo ndi onse okondedwa ake. Ndipo ngati inu mungamukhalire moyo iye mpaka tsiku lake, mulole iye adzakhale wantchito wanu. Tsopano ife tikumupereka iye kwa inu mwanjira ya kumudalitsitsa kuti apatulidwe, mwanjira ya pemphero mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Akudalitse iwe wokondedwa, mtsikana wang'ono wokongola wabwino. Iye adzakhala mtumiki nayenso chabwino. Ndipo dzina lake ndi ndani? John Michael Dalton. Tsopano inu mukudziwa ine ndili ndi wolisha wang'ono uko pafupifupi usinkhu wako, John Michael wang'ono. Chabwino zili bwino. Abambo ake apa ndi mtumiki ine ndikukhulupirira ndiko kulondola. Inu simunali mtumiki wa Baptist, membala wamba wa mpingo wa Baptist uko nkulondola. Tiyeni tipemphere. Ambuye, ife tikubweretsa kwa inu mnyamata wang'ono uyu. Sindikudziwa chimene ndanyamula mmanja mwanga. Mayi akenso samadziwa pamene iye anabadwa, ndipo manja ake ang'ono anasisita nkhope yake kapena ya abambo amene anakweza pachifuwa pawo kuti adziwe kuti ali ndi mwana wa mwamuna. Mulungu, ine ndikupemphera kuti mwana uyu akhale kwa ulemu ndi ulemerero wa Yesu Khristu. Ife tikumubweretsa iye kwa inu tsopano mukudalitsitsa ndi pemphero la kudzipatula kuti inu mugwiritse ntchito moyo wake waung'ono kwa ulemerero wanu. Pakuti ife tikumupereka iye kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Akudalitseni inu mnyamata wabwino, mnyamata wang'ono uyu. Oh, kodi uyu ndi mlongo Dalton, Robert Anthony. Mlongo Dalton. Chabwino, ndine wokondwa kukumana nanu mlongo Dalton. Ine ndi mkamudzi wabwino mwamuna wanu. Ine ndikuganiza kuti ndinakuona nipo. Uyu ndi Robert Lee Chiani, Robert Anthony. Chabwino. Oh, mukuti mai. Tizidutswa takumwera sitinachite izo kwa iye. Iye ndi mnyamata wabwino, mnyamata oneka bwino. Tiyeni tipemphere.
Lord, we bring to you this little boy.
Ambuye ife tikubweretsa kwa inu mnyamata uyu kuti adalitsidwe amene amai amubweretsa iye ndi abambo. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mupatule moyo wake wa ung'ono ambuye kuntchito yanu. Mulole iye akhale moyo ndi kudzakhala mwamuna wopambana wamphamvu mwathupi mwauzimu. Perekanize ambuye. Ndipo tsopano ife tikumupereka iye kwa inu mudzina la Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Amen. Zabwino zonse kwa inu chifukwa cha anyamata awiri abwino. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti awiri onsewo ndi alaliki ngati ambuye akachedwa. Apa pali mnyamata wina, inu mukhoza kudziwa kuti ndi mwana wabwino mmene iye waligawira tsitsi lake. Dzina lake ndi ndani? Robert Samuel Bates. Tsopano ine sindikudziwa iye ndi wolemera ndithu. Mai, Robert Samuel Bates, mnyamata wabwino, tiyeni tipemphere. Wokondedwa Mulungu, ife tikubweretsa kwa inu mnyamata uyu ndipo poona kuti iye akuyandikira zaka za mmatini, misampha imene Satana watchera kwa mnyamatayu. Ilambalaleni iyo ambuye, mulole mwanayu asadzaende mjira yosalungama, koma mulole pemphero lomudalitsitsa mawa uno ndi chikhulupiriro cha makolo limodzi nafe, zipangitse moyo wake wa ung'ono kuti ukondowezekere ku Calvary. Perekani ambuye kuti adzakhale moyo ndi kukula ndi kudzakhala bambo wamphamvu wabwino. Ngati icho chili chifuniro chanu, muloleni iye adzalalikire uthenga mawa ngati kudzakhale mawa. Ife tsopano tikumupereka iye kwa inu mudzina la Yesu Khristu mwana wanu. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Ameneo ndi mbale ndi mulongo chabwino. Izo ndi zabwino kwambiri. Inu muli bwanji. Tsopano apa paliso mnyamata wabwino. Dzina lake ndi ndani? Sydney, Simina, Sumner, Dwight Sumner. Nthawi ina kunali mlaliki wopambana wotchedwa Dwight. Ha? Mlaliki wopambana. Ndani akudziwa limene linali dzina lake? Dwight Moody, uko mkulondola. Wosapunzira, wokonza sapato wang'ono, koma anatumiza miyoyo miliyoni kwa Yesu. Mulole Dwight wang'ono uyu adzachite chimodzi-modzi. Ndiwe apa. Iye ndi mnyamata wabwino. Kamnyamata kakang'ono kooneka bwino. Akuoneka ngati mlaliki. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Ambuye ife tikubweretsa kwa inu mnyamata wang'ono uyu, woyikidwa kuchokera mmanja mwaokondedwa kupita kwa athu. Ndipo mukukhulupirira ndi chikhulupiriro mu Baibulo ndi mwa Khristu wa Baibulo, ife tikumupereka mwana uyu kwa inu kuti moyo wake udzagwiritsidwe ntchito kwa ulemerero wa Mulungu. Mudalitse nyumba yake, makolo ake, okondedwa ake. Ndipo mulole iye adzakhale moyo ndipo adzakhale wamphamvu. Ndipo ngati chingakhale chifuniro chanu, mudzapange mtumiki mwa iye wa mawa ngati mawa limenelo liti lidzakhalepo. Koma mapemphero athu moona mtima ndi mapemphero opatulika iye, ife tikumupereka iye kwa inu mudzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu, ndiwe mnyamata wabwino. Zikomo ino abale. Ine sindikudziwa pali china chake chokhudza anyamata ang'ono amenewo chimene chimangokupangitsani inu kumverera bwino. Inu mukudziwa ndili ndi bwenzi wanga wamkazi wang'ono pano. Iye ndi wamanyazi, anamira pansi nthawi yomweyo. Ndimamutcha iye Cookie. Iye ndi wochokera uko ku Georgia, kumene ine ndinapitako kukachita chuti ndi abambo ake posachedwa apa, kupita kukawedza. Ndipo chifukwa chimene ine ndimamutchulira iye Cookie, amayi ake atandikazingira ine nyama za T-bone ziwiri kapena zitatu za thunthu, ine ndikafika ku nyumba, ndipo ine ndinadya mpaka ine sindimakhoza kudyake nanso, kumeneko ndikuphika kwabwino kwa kummwera uko. Iye anabwera ndi mabisiketi odzadza manja, ine ndimayenera kuwadya iwo inenso. Chotero ine ndinamutcha iye Cookie. Iye ndi mtsikana wabwino. Ana onsewa, inu nonse mukuwakonda ambuye? Mai, izo ndi zabwino. Kamodzi mukanthawi, ine ndimangolalikira kwa ana, inu mukudziwa. Ndiangati anali pano pamene ine ndinanena nkhani yokhudza Mose wang'ono. Inu mukudziwa sitima yaing'ono ija, inu mukudziwa imene khandala ling'ono ili linabisidwamo. Inu mukukumbukira zimenezo, ndipo nonse munabwera mozungulira guwa ndipo munadzapereka moyo wanu kwa Ambuye Yesu. Tsopano lero ife tikukondwelera kuuka kwake. Inu mukumukondabe iye, nonse ayinu amene mumamukonda iye kwezani mwamba manjano, anyamata ndi atsikana inu pano. Oh, ndi zabwino bwanji, zimenezo ndi zabwino 100%. Ndipo ine ndikukhulupirira zimenezo nanenso ndi mtima wanga wonse kuti iwo amamukonda iye. Tsopano ife tikubwera pakali pano ku utumiki wa ubatizo, ife sitikudziwa kuti ndangati amene ati abatizidwe. Ndi gawo la uthenga. Uthenga wa chiukitsiro unali pitani inu mdziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse.
He that believeth and is baptized shall be saved.
Iye amene akhulupirira ndipo nabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndipo iye amene sakhulupirira adzaonongedwa. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Monga zinawerengedwa mawu uno kwa ife kuchokera pa Mariko 16.
Now we are going to read.
Tsopano ife tiwerenga malemba ena a ubatizo wa madzi. Tsopano pale anthu ambiri ndi mipingo imene imakonkha madzi pa anthu. Mipingo yambiri imakhulupirira zimenezo. Ndipo ndi mmenemo bwanji izo zonse zili bwino. Ambiri amatsanulira madzi pa anthu. Kungowatsanulira iwo, amawatenga madzi ndi kuwatsanulira pa mitu yawo. Chabwino ndizo zonsezo nzabwino. Mwaona?
It's a dedication. It's an expression.
Ndi kudzipereka ndi chionetsero cha maonekedwe akunja kuti ntchito ya mkati ya chisomo yachitika. Chotero ine ndilibe choti ndinene motsutsa izo. Mwaona?
But in the scriptures,
koma mumalemba iwo amabatizidwa komizidwa mmadzi. Chotero choncho pokhala kuti ndine mkatolika wakachitidwe kachikale. Ine kulibwino ndichite momwe mpingo wakachitidwe kachikale unkachitira izo, inu mukudziwa, mwakumizidwa, kuphimbidwa paliponse. Yesu anasindikizidwira kutali mwathunthu. Iye anayikidwa pansi mu nthaka ndipo mwala waukulu unagudubuzidwira pa mandapo. Poyikidwa mʼmanda, iye ananyamulira machimo athu kutali. Chotero ife tikukhulupirira zimenezo, zimene ena amachita ndi zabwino, ife tilibe zotsutsana ndi iwo. Koma kwa ifeni, ife timakhulupirira mukumizidwa. Ndipo tsopano ife timapanga kumiza uku molingana ndi ziphunzitso zoyambirira za atumwi za mpingo. Ena iwo amene amamiza komabe lero anachokako ku mwambo woyambirira wa chikhulupiriro cha atumwi. Pachiyambi ubatizo woyambirira umene unabatizidwapo itachitika Pentekosite unali kubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ndipo ubatizo uliwonse pambuyo pake umatero, mmodzi aliyense ankabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ndipo ena anthuwo ife tiwerenga mukamphindi omwe anabatizidwa pomizidwa ndi Yohane Mʼbatizi ankatero kukulapa osati kuchikhululukiro cha machimo. Ndipo iwo anachita kubwera ndi kudzabatizidwanso kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu kuti alandire mzimu woyera. Tsopano lero ife taloweza mʼmalo machitidwe kapena Mateyu 28:19 pamene Yesu Khristu anaulamulira mpingo wake, pitani inu chotero ku mafuko onse kukawaphunzitsa iwo kuti asunge zinthu zonse zimene ine ndakuphunzitsani inu, kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Petulo atapita masiku 10 anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo palibe aliyense mu Baibulo amene anabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Izo mulibemo mu malemba, palibe amene anabatizidwapo. Ndiyeno wina akhoza kunena tsopano maona, izo zinadzodzedwa ngati mpingo wa Katolika chikhulupiriro cha kapena mfundo za chikhulupiriro chathu mu buku la Katolika.
The facts of Catholic faith says that the Protestants do recognize our baptism.
Mfundo za chikhulupiriro cha Katolika zimanena kuti achi Protestanti amazindikira ubatizo wathu. Dayosisi ya Katolika mu pafupifupi 6 zaka zamazana 14 anabatiza munthu pomukonga iye mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Koma palibepo lemba la izo. Mpingo Wesile anatulukamo ndi Lutera ndi chinthu chomwecho kuchokera ku mpingo wa Katolika. Ena iwo amanyamulabe katekisimu wa Katolika. Ena amanyamulabe kachikhulupiriro ka atumwi. Ndi zina zotero omwe anatuluka mu mpingo wa Katolika. Chimene ngati Mulungu wapanga mkhirisitu kuchokera mwa munthu, monga choncho ine ndilibe kanthu koti ndinene motsutsa izo. Inu mukumvetsa, mwaona? Koma kwa ine ndikuyenera kukhala wa Katolika wakachitidwe kachikale. Ndikuyenera kukhala ndi chimene mpingo yambirira unkachita. Ndipo ine ndikuyenera kumabatiza monga momwe mpingo yamba unkabatizira mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ndipo tsopano ife timayesera kuti tisunge izo. Tsopano kuti ine ndinene ichi mu Mateyu 28:19, Yesu anati, pitani inu chotero mukaphunzitse mafuko onse, mukawabatize iwo mu dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Chabwino, tsopano mmodzi wa iwo iye sananene mu dzina la Atate, mu dzina la Mwana, mu dzina la Mzimu Woyera. Iye anati mu dzina limodzi. Ophunzira opambana monga Schofield ndiwo ndi achi Greek apa chiyambi onse, ndipo mu kumasulira konse ndi mu dzina, osati mayina, kapena mu dzina la Atate, mu dzina la Mwana, ndi mu dzina la Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera. Chabwino, Atate si dzina, ngakhalenso Mwana si dzina, ndipo ngakhalenso Mzimu Woyera si dzina. Iwo ndi maudindo amene amapita ku dzina limodzi. Mwaona, pali dzina limodzi. Ndiye ngati vumbulutso limene ife tikuyesera kuti tilibweretse kwa inu ndithu lilikuyenera kuti linali vumbulutso lomwelo limene atumwi anali nalo. Pamene iwo amayima pafupi ndi iye, akumumvetsera iye akupereka kulamula kumeneko. Wina wake anati, chabwino ine sindikusamala zomwe atumwi anachita. Yesu ananena izi. Ngati atumwi sana mumvere iye, ndiye kuti malemba akulakwitsa. Inu mukuyenera kuapanga malemba kukhala angwiro, apo ayi iwo si kanthu. Iwo ndi mawu aliwonse olondola, kapena palibe aliwonse ayiwo amene ali olondola. Ine sindikudziwa chomwe chingakhale cholondola ngati onse solondola. Ngati gawo la iwo silodzozedwa, ndiyeno ena onse ayiwo sangakhale. Koma palibe kutsutsana mmalemba. Chotero ngati Petro anati, lapani ndipo mubatizidwa aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo onse pambuyo pake anabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo Yesu anati, pitani mukabatize mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndipo kutsutsana kochepa zimaoneka chomwecho. Koma si choncho, ngati inu mukanangodziwa. Kumbukirani, malemba anabisidwa mʼmasomo a nzeru ndi ophunzira. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Ndipo kuti adzaululidwa. Malemba samadzitsutsa okha, iwo amangodzilengeza okha. Tsopano, ngati inu mungabwerere mbuyo, ngati inu mumawerenga nkhani, monga ngati mukanati, John ndi Mary anakhala osangalala kuyambira nthawi imeneyo. Monga ena inu, ndife tonse olakwa kuti timawerenga nkhani. Ndipo ngati inu simumadziwa kuti John ndi Mary anali ndani, chinthu chokhacho chimene mungachite ndi kubwerera koyambirira kwa bukulo, ndi kukawerenga yonseyo, ndi kukapeza kuti John ndi Mary anali ndani. Ngati Yesu anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, ndipo Atate si dzina, ndipo Mwana si dzina, ndipo Mzimu Woyera si dzina. Kuli bwino ife tibwerere mbuyo ndi kukapeza yemwe Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera ali, ndi chimene dzina lake lili. Chotero ngati inu mungatsegule ndi ine pa mutu wa wani wa Mateyu, monga inu mungachitire ndi bukuli lonse, ilo linati tsopano kuyambira ndi mabadwidwe. Ilo linati, tsopano kubadwa kwa Yesu Khristu kunali motere. Pamene amayi ake Mariya anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe, anatomeredwa mwakuyankhula kwina. Tsopano ine ndikufuna kuti ndikuonetseni inu momwe zilili. Penyani ife tinena kuti uyu ndi Mwana Yesu, uyu ndi Atate, uyu ndi Mzimu Woyera. Tsopano aliyense akudziwa, ndipo Yesu ananena kuti Mulungu anali Atate ake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ife tikuyenera kutero. Atate a Yesu Khristu anali Mulungu. Tsopano ine ndikubwereza lemba Mateyu 1:18. Kubadwa kwa Yesu Khristu kunali motere. Pamene amayi ake Mariya anatomeredwa ndi Yosefe, iye asanafike iwo pobwera pamodzi, anapezeka ali ndi mwana mwa Mzimu Woyera. ndiye ndiuti mwawa amene ali atate ake. Ndipo iye adzabala mwana, ndipo iwo adzamutcha dzina lake Yesu. Zindikirani iye anali, ndipo pamene Yosefe mwamuna wake pokhala munthu wolungama, posafuna kuti amunyazitse poyera, anaganiza kuti amusiye iye mwanseri pa chifukwa ichi. Koma pamene iye analingalira pa zinthu izi, taonani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye muloto, ndikuti Yosefe, iwe mwana wa Davide, usaope kudzitengera wekha mkazi wako, Maria mkazi wako, pakuti icho chimene chili mwa iye ndi cha mzimu woyera. Bwanji, Mulungu angakhale bwanji atate wake, ngati mzimu woyera uli atate ake. Iye akanakhala ndi abambo awiri, ndipo iye akanakhala mwana wa mtundu wanji. Palibepo awiri, mzimu woyera ndi Mulungu ndi chinthu chomwe chomwecho. Mukuona? Ndipo iye adzabereka mwana wa mwamuna, ndipo iwo adzamutcha dzina lake Yesu. Zonse izi zinachitika kuti zikakwaniritsidwe zimene zinanenedwa ndi Ambuye mwa mneneri kuti namwali adzayima ndipo adzabala mwana, ndipo adzatchedwa Emanuele, chimene chili chiyani? Mulungu nafe. Tsopano apa pali mwana. Pa tsiku la ubatizo wake mu Yorodani, Yohana akuchitira umboni akuona mzimu wa Mulungu ngati nkhunda ukubwera ndi kudzakhala pa iye. Yesu anati, si ine ndikuchita ntchitozo, ndi Atate anga amene akukhala mwa ine. Tsopano, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ali ndi dzina limodzi. Maudi ndi Atatu amenewo, ndipo Baibulo kodi linati dzinalo linali chiyani? Yesu. Chotero limenelo likuyenera kuti linali vumbuluso limene atumwi anali nalo, pakuti umondi mmene wankabatizira. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera si dzina, palibe limodzi la ilo limene lili mayina. Dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera ndi Ambuye Yesu Khristu, ndiyo dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Tsopano ine ndiwerenga malemba ena ife tisanabatize. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge poyamba pa chochitika choyamba cha ubatizo wa madzi. Ndipo izi zikupezeka mu machitidwe mutu wa 2. Petro pa tsiku la Pentekosite. Iye anakhala akulalikira. Ndipo pamene iwo anamva izi analaswa mu mtima mwawo, ndipo anati kwa Petro ndi atumwi enawo, amuna ndi abale, kodi ife tichite chiyani? Kenako Petro anati kwa iwo, lapani ndipo batizidwa analiyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu, kuloza kuti chikhulupiriro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera, pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu, kwa iwo amene ali kutali, ngakhale ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitane. Kenako nthawi yotsatira imene ife tili ndi ubatizo umene unachitika, ndi pamene Filipo patapita masiku awiri anatsikira ku Samaria, iwo anali Ayuda. Ndiyeno pamene pali mitundu itatu yokha ya anthu pa dziko lapansi, ndiwo anthu a Hamu, Shemu ndi Yafeti. Ayuda a mitundu ndi theka mu Yuda ndi wa mitundu, a Samaria. Pamene Filipo anapita ndi kukalalikira kwa Samaria, izi ndi zomwe zinachitika. Simoni mmodzi uyu wa matsenga ankawalodza anthu mwa matsenga. Koma pamene iwo anakhulupirira Filipo akulalikira zinthu zokhudza ufumu wa Mulungu mu dzina la Yesu Khristu, iwo anabatizidwa amuna ndi akazi omwe. Nthawi yotsatira imene ubatizo ukunenedwapo ukupezeka mu machitidwe 10:44 mpaka 48 ku nyumba ya Koneliyo wa mitundu. Pali Ayuda ku Yerusalemu, Filipo ku Samaria, ndipo apa pali Petro ndi a mitundu. Ndipo pamene Petro anali chiyankhulire mawawa, Mzimu Woyera unagwera pa iwo amene anamva mawu. Ndipo iwo amdulidwe Myuda amene anakhulupirira anazizwa ochuluka amene anabwera ndi Petro, chifukwa pa mitundu panali nawonso panatsanuliridwa mphatso ya Mzimu Woyera. Pakuti iwo anawamva iwo akuyankhula ndi malilime ndi kumukweza Mulungu. Kenako Petro anayankha, kodi munthu angaletse madzi kuti awa asabatizidwe? Ndipo iye anawalamulira iwo, ndani amene walandira Mzimu Woyera mongaso ife? Ndipo iye anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Ambuye. Mukuona, anawapempherera iwo. Nthawi yotsatira imene ubatizo kunenedwa ndi mu machitidwe 19, pamene iwo anabwera kwa ophunzira a Yohane. Uyu ndi Paulo. Tsopano mvetserani mwatcheru, machitidwe 19. Ndipo kunachitika pamene Apolo anali ku Korinto, Paulo atadutsa kumagombe akuntunda kwa Efeso, iye akwapeza ophunzira ena. Ndipo anati kwa iwo, tsopano taonani, iwo anali ophunzira, iwo anali okhulupirira akhirisitu. Iye anati kwa iwo, kodi inu munalandira mzimu woyera chikhulupirireni. Ndipo iwo anati kwa iye, ife sitinamve konse zoti kuli mzimu woyera. Mvetserani chimene iye anafunsa. Mvetserani funso lofunika ili limene mtumwi uyu anafunsa. Mukuona? Ndipo iye anati kwa iwo, nanga munabatizidwa kwa chiyani? Ndipo iwo anati kwa iye, pansi pa ubatizo wa Yohane. Tsopano ine ndingalingalire mawu uno. Ngati mwina aliyense wa ife anabatizidwa ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu Khristu, ife tikhoza kuganiza kuti ubatizo wathu unali wotetezeka bwino lomwe. Kodi inu simungaganize chomwecho? Koma papa ali Paulo akuti si choncho. Mudzenje lomwelo la madzi ndi munthu yemweyo amene anamubatiza Ambuye wathu. Paulo akutsutsa ubatizo umenewo tsopano chifukwa iwo sunali mudzina la Yesu Khristu. Tsopano mvetserani. Ndipo iye anati kwa, kodi ndiye munabatizidwa kwa chiyani? Tsopano ngati inu mukufuna kuti muziyang'ane izo muchigiriki, iyo inati, kodi munabatizidwa motani? Mukuona? Ndipo iwo anati kwa iye, ubatizo wa Yohane. Ndiye Paulo anati, Yohane ndetu ankabatiza ubatizo wa kulapa, kunena kwa anthu kuti akhulupirire pa iye amene wabwera, ndipo kuti pa Yesu Khristu. Zindikirani, gulu lomweli linabatizidwa mu Yordani ndi Yesu Khristu.
When they heard this,
pamene iwo anamva izi, iwo anabatizidwanso, anabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Paulo atayika manja ake pa iwo, mzimu woyera unadza pa iwo, ndipo iwo anayankhula ndi malilime ndipo ananenera.
Now, the same Sopano,
Paulo yemweyo akunena apa mu buku la Galatia, ichi ndi chifukwa ine ndikukhalabe pa iyo. A Galatia mutu wa 1 ndipo ndime ya 8. Mvetserani, ine ndiyambira pa ndime ya 6 kuyankhula kwa Galatia. Ndikudabwa kuti mwachotsedwa mwa msanga kwa iye amene anakuyitanani inu ku chisomo cha Khristu kupita ku uthenga wina. Umene si winanso, koma pali ena amene amakusautsani ndi kuletsa uthenga wa Khristu. Koma ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba, amene yakhoza kukhala wansembe, papa, mlaliki, chilichonse chimene chingakhale. Ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba, angalalikire uthenga wina uliwonse kwa inu kusiyana ndi umene ife talalikira kwa inu, iye akhale wotembereredwa. Ndipo monga ndipo tinanena kale, chotero tsopano ine ndikunena kenanso. Ngati munthu aliyense alalikira kwa inu uthenga wina wosiyana ndi umene inu mwaulandira, iye akhale wotembereredwa. Ngati ife tichotsapo mawu amodzi mu Baibulo, Chivumbuluso 21 kapena 22, ndipo kapena kuonjezera chinthu chimodzi kwa iwo modziwa, zomwezo zidzachotsedwa mu buku la moyo kwa ife. Chifukwa chake izo ndikutsimikiza kwanga, osati kunyozetsa anthu amene akufuna kuti akonkhedwe, kutsanuliridwa kapena kumizidwa mwa Atate, Mwana, Mzimu Woyera, ndi zomwe adala kwa inu, mʼbale wanga wokondedwa, Mulungu. Ine sindingatsutsane nanu ine basi, iwe ndiwe wantchito wa Mulungu. Koma kwa ine ndikuyenera kukhala wokhulupirika ndi woona ku Baibulo. Chotero Paulo anawalamulira anthu amene anali atabatizidwa mwa njira ina pambali pa dzina la Yesu Khristu, ndipo anawakakamiza iwo kuti abwere ndi kudzabatizidwanso mu dzina la Yesu Khristu. Kuti ndilalikire uthenga omwewo, ine ndikuyenera kuchita chinthu chomwecho, kuwakakamiza ndi kuwachonderera anthu. Musasiye konse mpingo anu, mukhale ndi mbusa wanu, muzichita chilichonse chimene mungathe mu mpingo anu, koma mutsatire malangizo a Baibulo. Chotero ife tikukhulupirira mmawa uno kuti Yesu akubwera, ndipo ine ndikadzayima tsiku limenelo. Tsopano mwina mwake buku la kachikhulupiriro likhoza kukhala labwinobwino, ine sindingalinyozetse ilo. Ilo likhoza kukhala labwinobwino, koma ndipo mwina mwake mpingo wa Katolika uli ndi ulamuliro umenewo. Ine sindi kudziwa, ndipo ngati inu akatolika pano, ndipo inu mukuganiza kuti mpingo anu uli ndi ulamuliro umenewo, ili iwo amati ndi buku lawo lapa chiyambi. Chotero nchifukwa chiyani mumatenga zimene munthu wina wamakono ananena, pamene Khristu woyambitsa mpingo anu analamula izi, pamene papa wanu woyamba analamulira izi? Tiyeni titsatire Baibulo, pakuti ine ndikukhulupirira icho ndichoonadi. So pano pamene ife tikukonzekera ndikufuna iwo amene akufuna kuti abatizidwe abwere kutsogolo ndikudzaima apa kotero ife tithe kulionetsa dziko lapansi kuti timakhulupirira izi Yesu pokhala moyo iye anatikonda ife pakufa iye anatipulumutsa ife poyikidwa mʼmanda iye anatengera machimo athu kutali pouka iye analungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse ndikukhulupirira tsiku lina iye akubwera ndikuyembekezera tsiku la ulemerero limenelo Ndipo inu mukubwera mawa uno kudzavomereza zimenezo chimolija limene ine ndinalalikira mawa uno machimo a dziko lapansi atsutsidwa ndipo aphedwa Ndipo simuliso wantchito wa chinthu chimenecho koma icho ndi chakufa ndipo inu mukubwera kudzaikidwa mʼmanda mu dzina la iye amene anakufera ninu ndipo anakuphera ninu tchimo ndipo anauka kuti mulungamitsidwe Ndipo inu muli amphumphu mwa iye osati mu mpingo osati mu Branham Tabernacle osati mu mgwirizano koma inu ndinu amphumphu ndi otetezeka mwa Yesu Khristu tiyeni tipemphere Ambuye izi nthawi zina zimaoneka ngati zovuta pakuti ine ndikudziwa kuti ndili ndi abwenzi ofunika pano achikhulupiriro cha katolika ndi ena a Methodist achiwesire ndipo mosakayika ambiri okhulupirira monjeza autatu ife tikukhulupirira Ambuye kuti Atate Mwana ndi Mzimu Woyera ndi Mulungu yemweyo koma maudindo atatu amene Mulungu wakumwamba anatumikiramo Nthawi ina kwa Yuda mu utate, kena muthupi monga umwana, ndipo tsopano mu mzimu woyera mu mpingo. Osati a Mulungu atatu ife sitimakhulupirira atate, pakuti inu simungakane mawano omwe pamene kulibe Mulungu wina kupatula inu. Inu munati ine ndine Yehova Mulungu wanu musakhale nayo milungu ina. Ndipo ife tikukhulupirira Ambuye kuti Mulungu mmodzi woona uyu. Anakhala mu nyengo zitatu zosiyana pansi pa lamulo pansi pa nyengo ya Chikhristu pamene Khristu anali pa dziko lapansi mu thupi la mnofu limene linabadwa mwana mwali Maria anafa anaukanso ndipo watiombola ife mpingo ndipo tsopano maonekebe a mzimu woyera mboni ya chiukitsiro imakhala mioyo yathu tikhululukireni ife machimo athu Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse munthu aliyense pano musalabadira mpingo wake kapena chipembedzo iwo ndi anthu amene amakhala moyo ndipo amadya ndi kukonda ndipo akufuna kudzapita kumwamba iwo ali monga ife tonse ndipo ife tili ife siti kuyesera kuti tinyozetse chilichonse kapena ntchito iliyonse imene aliyense wayigwira mu dzina lanu
But we're only trying to
Koma ife tikungoyesera kupereka maneno achiyembekezo chimene chili mwa ife mokhazikika pa mawu anu mawu anu alichoonadi chotero ife tikupemphera atate kuti ngati pali ena pano amene inu mungakonde kuti iwo abatizidwenso aloleni iwo abwere kutsogolo Ndipo iwo amene sanapangepo kuvomereza kwa Chikhristu, amene akubwera tsopano kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye wawo woukitsidwa. Ndi nthawi yokoma bwanji kupanga izo mmawa wa Istara. Nchiyani chimapanga ubatizo, chifukwa kunali Istara. Perekana Ambuye kuti aliyense amene atabwere adalitsike ndi kudzadzidwa ndi mzimu woyera, monga momwe iwo akufunira, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano iwo amene abwerera ubatizo kodi mungayimirire pa mapazi anu kuti tidziwe bwino lomwe kuti ndi ndani amene atabatizidwe pakhala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 aiwo chabwino ine ndili ndi yanu kumbuyoko mulongo kumbuyoko Tsopano ine ndikanakonda nonsenu ngati inu mungayende kubwera patsogolo apa mphindi chabe inu mutero inu mungatimbire ife mlongo ine ndikumumva mpulumutsi wanga akuitana mwakachetechete mmene mungathere pang'ono Ndipo pamene ine ndikuona akutsika mu nzereu podziwa anthu, ine ndikuona anthu ochokera kunja kwa mzinda, ochokera ku mipingo imene ingaganize kwenikweni kuti ine ndachoka pa mzere pang'ono powabatiza anthu. Kodi inu mungasunthire njira iyi pang'ono pokha abale kuti awa kumbuyo apa? Eya.
by baptizing them in the name of the Lord Jesus. But I have truly tried to
wabatiza iwo mu dzina la Mbuye Yesu, koma ine ndithudi ndayesetsa kuti ndizipange izo momveka basi mmene ine ndikudziwira kuti ndingazipangire izo. Mukuona? Tsopano ili ndi gulu labwino la anthu. Ine ndikufuna inu nonse kuti mutembenukire kwa gulu monga chonchi. Chabwino. Anthu awa amene ayima apa akubwera pa maziko akuti akhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, kuti iye anali anazunzika pansi pa Pontio Pilato, ndipo anapachikidwa pa Kavare, anafa, anayikidwa mʼmanda, anauka tsiku lachitatu, anagonjetsa imfa, gehena ndi manda, ndipo anakwera mwamba akukhala pa dzanja la manja la ufumu kuti azipanga kupembedzera pakuvomereza kwawo. Iwo aonetsera tsopano kwa inu kuti akukhulupirira izi mozama ndi mtima wawo wonse, ndipo avomereza machimo awo pamaso pa Mulungu, ndipo atsimikizika kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, ndipo amuvomereza iye ngati mpulumutsi wawo wawo. Ngati izo zili chomwecho, kwezani manja anu nonsenu amene mwayima mozungulira monga choncho, ingokwezani iwo.
Therefore,
chotero ena iwo akhalala Khristu kwa nthawi yayitali. Ena iwo anabatizidwa mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndipo iwo atsimikizika lero kuti lemba ndi njira ya utumwi ya ubatizo ndi mu dzina la Mbuye Yesu Khristu. Ndipo iwo abwera akukhulupirira izi, ndipo avomereza izo, ndipo akuzifungatira izi, ndipo adzaganiza kuti ndicho choonadi chifukwa lemba limaphunzitsa zimenezo. Ngati oterowo ayima pa njere, inu mungakweze manja anu, inu amene munabatizidwapo kale, ndipo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, ndipo tsopano mukhulupirira mwa Ambuye Yesu Khristu. Zikomo inu. Oh Ambuye, Mlengi wakumwamba ndi dziko lapansi, woyambitsa wa moyo wosatha, apa apa imamuna akazi anyamata ndi atsikana, amene ine nditi ndiwatsogolere apa ku manda a Istarawa. Oh Mulungu, tsiku lina mwina mwake tsiku ili apabe, ine ndikuyenera kuti ndidzayime ndiwo pamalo a chiweruzo. Ndipo pamene bwana wankulu adzabwera mu zovala zake zachifumu zopambana ngati mtumiki wa uthenga, ine ndikuyenera kudzayima pamaso pa Baibulo lotsegula ili ndikudzapereka umboni wa chimene ine ndawaphunzitsa anthu. Ine ndikuopa Ambuye ndi mantha umulungu kuti ndingaphunzitse china chake chimene chili cholakwika, ndipo kenako zonse zimene ine ndachita zingatayidwire kutali. Pakuti inu munati mpaka miyamba ndi dziko lapansi zidzatha, palibe mawu anga amodzi amene ati adzathe. Ndipo inu munati mulole mawu onse a munthu akhale olakwika, ndipo anu akhale olondola. Chotero Ambuye, ine ndili ngati wantchito wanu mu masiku amene apitawa, ndikuwakakamiza iwo kuti abwere ndikudzabatizidwa kenanso, kuti ine ndidzathe kunena zimenezo pa tsiku limenelo kuti ine ndachita zonse monga momwe ine ndimadziwira kuchita kwake, pamaso pakutsutsidwa ndi chilichonse, koma ndayesera kukhala woona ku Baibulo ili. Pelekana Ambuye kuti moyo wawo ulemeletsedwe ndi kudalitsidwa, ndipo mulole iwo asasowe kanthu, mulole Mzimu Woyera ubwere pa aliyense wa iwo amene sanamulandire iye panobe. Mulole iyi ikhale nthawi ya chiukitsiro kuti gulu ili la anthu liukitsidwe, ndipo mpingo upatsidwe mphamvu ya Yesu woukitsidwa. Mutilole ife tizipita kuchoka muchipinda chino lero, tikuti kodi mitima yathu sina tende mkati mwathu pamene yama yankhula nafe panjira. Perekaniza Atate ngati wantchito wanu ndi zinthu zogwirika izi mmene ife tikupitira patsogolo tsopano kuti timvere malamulo anu mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu. Amen. Tsopano azimayi, ine ndikukhulupirira mupite mchipinda ichi. Nkulondola uko, chauko kumene kukhale zokonzekera, azimayi amchali chimuno atenge malo awo apa ndi azimayi awa, kumbali ya dzanja langa la manja. Amuna apita mbali iyi, imene ili mbali ya kumanzere, ndipo Doc ngati iye angathe upititse nyali za zikuluzo mobatiziramo, aliyense azitha kuona utumiki wa ubatizo.
Brother Neville will lead the songs for me if he will, and we'll...
ndipo mbale nevo azindiyambitsira ine nyimbo ngati wangathe ndipo ifeti ndiye ikani chimenecho pafupi kuti iye anapita kumusi ku koridoni kwa mkazi amene sanali kanthu koma mthuzi wa mkazi ali ndi khansa ndipo anakamusewelera iye tepi ya umodzi wa misonkhano ndipo mkaziyo waomboledwa kwa thunthu ali pabwalo uko akusesa masamba madokotala sakupeza kanthu kalikonse ka khansa yake masiku pang'ono apitawo mzimayi anadzakhala apa kumene ine ndinafunsa ndipo ndinati mwaosonkhana apang'ono ife sitinapeze mwayi wopereka makadi apemphero chotero ine ndingofunsa ndi angati muno amene sanakhalepo konse mu misonkhano yanga ambiri anakweza manja awo mzimu woyera waukulu unayenda pamalopo ndipo unayamba kuzindikira malingaliro a anthu ndi chimene iwo akuyenera kuchita panali khandala ling'ono litakhala pamenepo lochokera kwina kwake mu Georgia ali ndi nthenda ya khungu chibadwireni chake masiku awiri kenako wina wake anadzayimba kapena masiku pang'ono kenako ndipo anati nthenda ya khunguyo imachoka pa mwanayo dona atakhala apa amapita ku operation ali ndi khansa yayikulu mbali mwake imene inali yoti akapanga operation lachiwiri lotsatira limenelo linali la mulungu iye anabwera ndi chidakhwa anali chomwecho Rosella Griffith ndipo pamene mkazi uyu anadzabwera ndipo mzimu woyera unayamba kumuuza iye yemwe iye anali ndi kumene iye amachokera iwo unati inu mukhoza kuganiza kuti Rosella watiuza ife zimenezo kenako mzimu woyera unapita ndipo unakamutenga mwana wake kuchokera mwamvetsera ndipo unanena za mwanayo ndipo unati pakuti atero ambuye chotupa chimenecho chachokapo ndipo lachiwiri m'mawa pamene iye anadzapita kuti akayezedwe kapena ku operation yake pamene akatswiri onse folo ayiwo ine ndikukhulupirira anasonkhana pamodzi iwo anayamba kuchigwira chotupacho ndipo icho panalibepo pamenepo iwo anamuyika iye pa x-ray ndipo anayitanapo adokotala ena ndipo anamubveka zovala zake ndikumutumiza kwawo mulibemo kalikonse m'menemo mulungu akadali mulungu musataye chikhulupiriro muzingokhulupirirabe chabwino nonsenu mundipempherere ine pamene ife tikupita ku California ku misonkhano muchita zimenezo tsopano ife tikuyenera kukhala titapita pafupifupi pakati pa masiku 10 kapena 15 ku Angelus Temple kuyambira pa 3 kenako ife tidzapita kuchokera kumeneko usiku umodzi ndi anthu achi Spanish mu holo ku Los Angeles pa 16, 17, 18 ndi 19 ife tidzakakhala ku bwalo la asilikali ku San Diego ndipo kenako ife tidzapita tikachoka kumeneko tidzapita ku San Jose amenewo ndi mayilosi sate kuchokera ku Oakland chifukwa ife sitinapeze malo amene ife tinali nawo chaka chatha iwo akuchitako masewera achipale kumeneko ndipo ife tapeza mabwalo achionetsero kumene kuti kudzakhale pafupifupi ine ndikuganiza mwina mwake anthu 20,000 ndipo iwo ali ndi mipingo ya uthenga 61 ya thunthu imene yanena kuti ibwera ku msonkhano ndipo chotero ife tikuyembekezera nthawi yapamwamba kumeneko kwa masabata awiri ambuye akudalitseni inu ndipo muzindipempherera ine tsopano
some of our brethren are going to take out the petition in that room back there for tonight. Will it be possible to seat 100 more people?
kusunga zinthu zonse zimene inu munazilamulira pa kudali uyu wanga mba kuvomereza kwake wa Ambuye Yesu ndi wake wathunthu lako ndi chiyani iwe ukhoza kudikira mpaka aloleni iwo ayime pomwe apa akuzizira akuzizira kwambiri ife tili ndi chinthucho apa dzina lako ndi ndani mulungu ukuchokera kuti mwana wamkazi wa opo wiva amayi ako anapulumutsidwa ku imfa sichoncho iwo Opo Wiva iye anali ndi kansa ko nkulondola chabwino iwe sungakhale na mwino amene anali kumusuko tsiku limenelo pamene ine ndinabwera pamenepo mmodzi wa ana ake akazi ankaphunzira za una mwino Eya, pamene ine ndinapita kukamupempherera iye usiku umenewo kumeneko zili bwino akazi ake nadi kodi inu munayamba mwabatizidwapo kukonkhedwa chabwino tsopano mungoyang'ana uku izo ndi zabwino chabwino kodi amayi anu ali kunja uko awa ndi akazi a kenadi ndipo kwa anthu amu mpingo pano uyu ndi mwana wamkazi wa mulongo opo wiva ndipo nonse ainu mukumudziwa opo wiva ndi chimene chinachitika m'moyo mwake iye anangotsala mafupa basi anali ndi khansa adokotala anali atamukanika iye ndipo akazi a weba oyandikana nawo amene ali wachibale wawo tsiku lina pamene ine ndinabwera kuchokera kumadzulo kumsonkhano anandifunsa ine kuti ndipite kumusi kumeneko ndi kukawaona akazi a wiva akazi a wiva anati mʼbale Branham ine sindili woyenera kuti wantchito wa khristu abwere mnyumba mwanga chifukwa ndine wochimwa ndipo iye sanayankhule kwambiri za machiritso a uzimu koma iye anayankhula za machimo ake iye sankafuna kuti adzakumane ndi mulungu ali wochimwa ndipo pamenepo iye anapereka moyo wake kwa mulungu ndipo anali anabwera pa dziwe ili wodza ndima ndi wolimba kwambiri ali ndi miyendo ndi manja owonda mpaka kuti iye ankaoneka ngati mafupa okha anadzalowa m'madzi awa kuti abatizidwe mu dzina la yesu khristu iye wayima apo akulira tsopano pamene iye akumuonelera mwana wake akudutsa mu ubatizo omwewo umene iye analimo kodi ndi inuyo inu mwayima pamenepo sichoncho inu akazi a wiva inu mungasuntheko kuti iwo aone mmene iye akuonekera tsopano zaka zambiri zapitazo anali mafupa apafupifupi mapaundi 40 ndipo uyu ndi mwana wawo wamkazi akulowa mu dziwe lomweli mu dzina la yesu khristu mulungu akudalitseni inu mulongo kenadi inu mungoyika dzanja lanu mozungulira monga chonchi mulongo kenadi agwireni iwo kuzungulira anga chomwecho tsopano izo zili bwino mungoyang'ana mmwamba mbaliyi tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu o ambuye mulungu mulengi wa miyamba ndi dziko lapansi mwini wa moyo wosatha ndi wopereka mphaso yabwino iliyonse pamene mkazi uyu wabwera mmawa uno akuzindikira kuti inu munawadzutsa amayi ake kuchoka ku mthunzi wa imfa pamene iye anakumverani inu mu ubatizo wa m'madzi monga iye analonjezera pa bedi lake la imfa kuti iye akanadzatero iye akubwera mmawa uno akudziwa kuti iye anangokonkhedwa ndipo sanakhutitsidwe kuti umenewo unali ubatizo wa atumwi iye akubwera tsopano kuti akwaniritse chokhumba cha mtima wake ndi lamulo la mulungu chotero atate ine ndikupemphera kuti inu mumudzadze iye ndi mzimu woyera ndipo mumulole iye akhale moyo wautali wokondwa ndipo akhale wokutumikirani inu ndipo pakuvomereza kwako kwa chikhulupiriro chako ndi kudzipereka kwako kwa ambuye wathu ine ndikukubatiza iwe mulongo wanga wokondedwa mu dzina la ambuye yesu khristu amen
Thank you.
Tsopano mubweletseni wina patsogolo pano apa kuti iwo awazolowele madziwa. Mwaona, abweletseni iwo mozungulira. Bambo, bwerani mudzagwire dzanja lake. Abweletseni ena apa, chabwino, ine ndikufuna wina uja, ndizimenezo. Imani, imani pamenepo. Ndizimenezo, pamenepo, imani pamenepo. Belvin. Tsopano mubweletseni mtsikana wina ndipo mumulole ya dzaime kumbuyoko akhoza kukhala kwazolowera madziwa. Muzikhala mukumubweretsa wina m'musi muno azikhala kwazolowerapo pang'ono iwo. Tsopano muime mbuyo mbaliyi mulongo uko nkulondola chabwino pamenepo Belvin wochokera ku Michigan. Chabwino, ine ndikuganiza umu ndi mmene inu ikani dzanja lanu pomwe apa. Chabwino. Mlongo Belvin Maria wochokera pafupi ndi Battle Creek, Michigan, amene wabwera kudzabatizidwanso mu dzina la Ambuye Yesu. Anthu, chifukwa chimene ife tinali onyinyirika pang'ono nthawi imeneyo, ngakhale kuti chotenthetsera chakhala chili m'madzi awa kwa kanthawi pansi pa dziweli pakuzizirabe mwachipale. Ndipo ndi chifukwa chimene ife tikungowalola iwo kuti abwere awazolowere madziwa, ndipo ine ndikuwafusa iwo kungowabweretsa iwo kuti iwo azingobwera mopitirira m'modzi nthawi yonse. Chotero tsopano ngati inu mungaike manja anu kuzungulira anga mlongo Belvin, monga chonchi, mupinde mikono yanu, ndi choncho. Chabwino, tsopano tiyeni tipemphere. Atate akumwamba wolungama kwambiri, mwini wa moyo osatha, wopereka mphatso yabwino iliyonse, mutumize madaliso anu pa mkazi uyu amene wabwera njira yonse kuchokera ku Michigan kuti adzatsatire mwana wanu mu ubatizo m'mawa uno mu dziwe lozizira ili. O Ambuye, imvani mapemphero awa ntchito wanu, ndipo ine ndikupemphera kuti inu mudzaze moyo wake ndi mphamvu yanu zinthu zabwino zakumwamba. Ndipo pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, mudzadzeni iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu yokutumikirani inu. Perekani izi Mulungu wamuyaya. Monga inu mwatitumizira ife kuti tipite mudziko lonse ndi kukapanga ophunzira amafuko onse, kuwabatiza iwo mudzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, kuwaphunzitsa iwo kuti asunge chilichonse chimene inu munanena. Chotero pakuvomereza tchimo lanu ndi chikhulupiriro chanu mwa Mwana wa Mulungu, ine ndikukubatizani inu mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Dzina lako ndi ndani? Joseph ndani? Bled. Dzina lake lomaliza ndi ndani? Chiani? Bled. Chabwino. Ungoima m'musi uchoke apa mwana, ngati iwe ungathe chonde. Chabwino. Tsopano iwe uime apo mlongo, kuchitira kuti ndi choncho. Chabwino. Apa pali mnyamata wabwino Joseph Bled. Mnyamata wang'ono uyu waimbapo zing'wenye-ng'wenye mbuyomu mochuluka ngati anthu 150,000. Iye adzakhala mlaliki wang'ono. Ndipo iye wabwera kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, osati mokakamizidwa ndi abambo ake, amayi ake, koma pakukhudzika kwake iye wabwera. Iye akuyenera kukaimba ichi masanano kuntunda kuno kwina kwake mu Indiana, koma amafuna kuti adikirire mpaka izi zitachitika chifukwa iye wakhutitsidwa kuti izi ndi zolondola. Izo zinalembedwa m'malemba, mwana wang'ono adzazitsogolera izo. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Gwira dzanja la mʼbale Branham ndi momwemo mnyamata pomwe apa. Tieni tipemphere. Ambuye Mulungu, kunalembedwa, aloleni ana adze kwa ine. Apa pali Joseph wang'ono. Ine ndikamaganiza za dzina limenero, ine ndimaganiza za mnyamata wanga wang'ono. Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse Joseph wang'ono. Mudzadze moyo wake ndi mzimu woyera Ambuye. Mupangeni iye, mupatseni iye chokumba cha mtima wake. Muloleni iye adzakhale mlaliki wa uthenga. Mupatseni iye kuchita bwino muchili chonse chimene yanga chite. Ndipo pakutuma kwanu Ambuye, monga inu munatituma ife kuti tipite mudziko lonse ndi kukapanga ophunzira, kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera ndi kuwaphunzitsa iwo kuti adzichita chilichonse chimene inu munalamulira. Ndipo pakuvomereza kwa machimo a mnyamata uyu ndi chikhulupiriro chake mwa Mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mʼbale wanga wang'ono Joseph mu dzina la Yesu Khristu. Amen.
Amen.
Amen. Dzina lako ndi ndani mlongo? Myers. Mlongo Myers. Oh, ndi mlongo Downing apa. Inu mukungobwera madzi. Anthu awa akuchokera ku Tennessee. Uyu ndi mlongo Myers wochokera ku Memphis, Tennessee. Kuti akumane ndi ambuye wake mu batizo mawa uno. Ine ndikuganiza iwe unabatizidwapo kamodzi mu ngati mwana. Ndipo iwe ukubwera tsopano kudzabatizidwa mu dzina la ambuye Yesu Khristu. Ngati iwe ungagwire dzanja langa mlongo Myers, ine ndikukhulupirira ngati iwe ungatero mwina kutembenuza manja awi onse, ine ndikukhulupirira donayo kanthawi kapitako, ndi choncho, zili bwino. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. O Ambuye Mulungu, amene munaukitsa Yesu kwa akufa, ndipo mwatipatsa ife umboni mwa mzimu woyera. Ife tayimapa mandachi pale awa mawa uno. Podziwa ichi kuti motsimikiza monga Yesu anabwera kuchokera mmanda, ifeso tidzauka mu tsiku limenelo. Tsiku lina ngati Yesu achedwa, ife tidzapita ku manda matope, doti lidzaponyedwa pa ife. Koma palibe manda amene angatigwire ife. Yesu anapereka lonjezo, iye amene akhulupirira ndi kubatizidwa adzapulumutsidwa. Mkazi wang'ono uyu akubwera lero ndi mtima wodzipatula kwa thunthu, akukhulupirira kuti inu mumuchitira izi iye. Chotero Ambuye Mulungu, mlengi wakumwamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo osatha, tumizani madaliso anu pa iye, pamene ine ndikukwaniritsa ntchito yanu imene inu munatipatsa ife kuti tizichita. Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chanu mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatizani inu mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mlongo. Mlongo Downing ali pano. Bwerani kwa ine. Uyu ndi mlongo Downing, nayenso wochokera ku Memphis, Tennessee. Mulungu akhala wabwino kubanja ili. Mene iye wakhalira kwa amayi ake amene akhala kudwala kwa nthawi ya itali. Uyu ndi mmodzi wa abweza pa mtima a mkazi wanga. Ndipo iye akubwera lero osati chifukwa chokakamizidwa, iye akubwera chifukwa chokhudzidwa kuti akufuna kuti abatizidwenso mu dzina la Yesu Khristu. Mulungu mudalitseni mkazi uyu. Ine ndikufuna kunena ichi, ine ndingakonde kumupatsa munthu kadwa kakang'ono pano kusiyana ndi nkhata yonse iwe atapita. Ine ndamuona mkazi uyu kwa zaka zambiri, chibwereleni ine mutumiki. Ndipo mkazi uyu podziwa mbiri yake ya mmene iye wakhalira ndi chimene iye wachita. Iye anali ndi mtima wodzadza ndi mavuto. Koma iye wakhala mmodzi wa zitsanzo za Chikhristu. Ndine wokondwa kuti ndikhoza kunena izi mawa uno. Ndipo iye ndi wopambana kwa ine monga mkhristu wodzipatula. Ndine wokondwa kwambiri kuti ndikhoza kumunenera iye zimenezo. Ine ndisana mubatize iye mu dzina la ambuye wake. Mugwire manja awiri onse mmene inu mukufunira kuti muchite izo mlongo Downing. Pomwe apo zikhala bwino. Tsekani zala zanu monga chonchi. Ine ndikukhulupirira izo zikupangitsani inu kuti mutulukemo bwino bwino. Mulungu wamphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini mphatso iliyonse yabwino, ndi mwini wa moyo osatha. Inu mwatituma ife kuti tipite mu dziko lonse ndi kukapanga ophunzira a mafuko onse. Ichi Ambuye ife tachipanga molemekeza. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mumulandire mzimayi uyu. Pakukhudzidwa kwa mtima wake, iye poyamba atakhala ali mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Osati chifukwa choti ine ndanena izo, chifukwa chakuti iye watsimikizika kuti ndi yanu ya utumwi ndi njira yanu yoyambirira ya pachiyambi ya ubatizo, monga momwe mpingo woyambirira unkabatizira. Iye akubwera monga Paulo ananenera wakale. Ndipo Mulungu ine ndikupemphera kuti inu mumulandire iye. Ndipo ine ndikudziwa kuti inu mutero. Ndipo mupanga moyo wake kukhala wokondwa tsopano. Mpatseni iye chokhumba cha mtima wake. Ndipo pakuvomereza kwa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu, ndi pakudzipereka kwanu kwa iye, ine ndikukubatizani inu mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Amen. Matamando akhale kwa Mulungu. Oh, ine ndikukhulupirira ndinotsatira Bwana kuti mubwere. Dzina lanu ndi ndani? Henry Blade. Chabwino. Uyu ndi Henry Blade, nyamata amene wabwera kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Kodi iwe ndi chimwene wa nyamata wang'ono amene wangobatizidwa kumene? Iwe umaimba zimwenyemwenye nawenso, winanso wa gulu loimba, amene amaimba zimwenyemwenye. Umaitanidwira kulikonse. Wina waka amango ndiuza ine kanthawi kapitako kuti iwe amaimba pamaso pa gulu lalikulu kulikonse. Ndipo iye wabwera chifukwa chokhudzika kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye wake woukitsidwa. Kodi mungayende kubwera apa mbale Blade, inu mungoika manja awiri onsewo monga chonchi, kuzungulira mkono wanga, ndi choncho, tiyeni tipemphere. O Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo osatha, ndi wopereka wa mphaso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu pa nyamata uyu amene ine ndikumubatiza mu dzina la mwana wanu. Perekani izi Ambuye. Pakuvomereza machimo ako ndi chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Chabwino, mnyamata wang'ono ameneyo, mudalitseni iye. Dzina lako ndi ndani? Chiani? Myers. Uyu ndi mbale Myers wang'ono. Iwe uli ndi zaka zingati? 10. Wina waka koza kunena kuti nchifukwa chiani mukumubatiza nyamata wang'ono uyu. Yesu anati, aloleni ana ang'ono abwele kwa ine, musawakanize iwa ai, pakuti ufumu wa Mulungu ulimonga otelewa. Aloleni iwo kuti abwere, mnyamata wang'ono uyu akufuna kuti abatizidwe. Ine ndikukhulupirira iwo anachita kutuluka ndi kukamutengera Yezo vala, kapena china chake kuti abatizidwe. Iye wakhutitsidwa, tiyeni tipemphere. Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo osatha ndi wopereka mphaso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu pa mwana uyu, amene akubwera kwa inu mmawa uno, m'manda achipale awa. Pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, mudzadzeni iye ndi mzimu woyera. Pakuvomereza kwa machimo ake ndi chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wang'ono mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Dalitsani mtima wake waung'ono. Chabwino mlongo Angren. Dona uyo apa wakhala ali chikho cha chisomo cha Mulungu. Uyu ndi bambo akazi a Angren. Amake amtsikana wa Downing ndi mtsikana amene anali pambuyo pake amene wangobatizidwa kumene. Iwo onse akuchokera ku Memphis, Tennessee. Uyu wakhala ali mzathu kwa zaka ndi zaka. Ndipo iye akuchokera ku mpingo wautatu kumusi mu Memphis, Tennessee. Ine sindingamuuze mlongo Angren kapena aliyense kuti asamapite ku Charity. Ndithudi inu muzipita ku Charity chanu chomwe. Izo nzabwino. Koma iye sakuchita izo chifukwa chakuti ali ndi china chake chotsutsana ndi Charity chake. Iye akuchita izi chifukwa watsimikizika ndi uthenga kuti uwu ndi ubatizo wa utumwi. Mulungu akudalitseni inu mlongo Angren. Iye wakhala akudwala, akudutsa mu nthawi ya moyo. Izo sizinamuchitire iye ubwino uliwonse. Ndipo mulongo Weaver pamene inu mukuima apa ndi mboni yakuti zimenezo, ndipo ambiri a inu pano amene mukudziwa zimenezo. Pamene inu munabatizidwa kenanso mu dzina la Yesu Khristu, ena a inu kunja kumeneko munali ndi kansa ndipo simumakhoza kuchira. Pamene inu munadzabatizidwanso mu dzina la Yesu, kansayo inakuchokerani inu. Akazi a Weaver ndi mmodzi wa iwo. Ndipo Dona kutsidya kwa nseu kumeneko ndi mmodzi wa iwo amene zinawachitikira zimenezo. Ndipo ine ndikudalira Mulungu kuti awakhala mapeto akuvutika kwako Mulungu, chifukwa iwe wamvera malamulo a Mulungu. Tsopano ngati inu mungayike manja anu mozunguliranga, basi muli monse mmene inu mukufunira kuagwira iwo. Tiyeni tipemphere. Chabwino. Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi. Apa paima wantchito wanu, ndipo iye wakhala akudwala kwa kanthawi, koma o Ambuye, iye waima apa lero mudziwe ili, kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Ambuye, ine ndawakonda anthu awa, ndipo ndawapempherera iwo mowirikiza, kuti wadzaone kuwala kwa kukuluku. Pakuti ine ndikukhulupirira Ambuye ndi zimenezo mtima wanga onse, ndi mmene inu munatidzodzera ife kuti tizipita. Ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse mlongo Angren tsopano. Mulole dontho lililonse la matenda alisidwe mudziwe ili. Mulole iye adzuke muthanzi la tsopano ndi mumphamvu ya chiukitsiro cha Khristu. Pa umboni wake ndi kuvomereza kwake ndi chikhulupiriro chake mu mawu a Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Chabwino mbale, ine ndikukhulupirira iwe ndi wokonza mawayilesi, si choncho iwe, kapena china chake. Mwamuna wa kuwayilesi, kodi iwe ungatembenuke ndikuima zina lako ndi ndani Batman ngati iwe ungatembenuke iya uyu ndi mbale Batman mwamuna wa wireless mwamuna wa nkhani wolengeza nkhani za station ya wireless amene wakhutitsidwa kuti ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu Khristu ndiwoona kodi iwe unabatizidwapo mbale iye anabatizidwapo mu dzina la Atate mwana ndi mzimu woyera koma wakhutitsidwa ndi kuwerenga kwa mawu kuti ichi ndi chimene yakuyenera kuchita mwamuna wa udindo wake ndi ntchito yake akubwera molunjika ku madzi kufuna kuti Mulungu amudalitse iye ndi kumupatsa iye chimene iye ali nacho cha iye mmoyo Mulungu adalitse wantchito wake okhulupirira uyu ingoyenda kubwera kuno mbale bet uike manja awiri onse mozungulilanga awa pomwe apa ndi zimenezotu tiyeni tipemphere Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo wosatha ndi wopereka mphaso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu pa mbale uyu. Ndipo pamene yakubwera apa ngati mboni ya chisomo chanu wowerenga mawu anu wakhutitsidwa mu mtima mwake kuti ichi ndi chinthu choti achite chifukwa ndikutuma kwa mpingo wanu woyera. Icho ndi chapa chiyambi ndipo ambuye ife tikufuna titsatire malamulo a iwo amene akuyenda ndinu pakuti moona adi chokhumba chathu kuti tiyende monga momwe iwo anayendera titenge njira imene atumwi anayenda mwina mwake mazunzo mwina mwake kupweteka mtima kwake mwina mwake zisoni zake ife siti kudziwa chimene icho chili nazo koma ambuye koma ngati inu mukutsogolera ife tikudziwa izo zikhala bwino Dalitsani mbale wathu dzadzani moyo wake ndi mzimu woyera ndipo adzipatulire iye mwini kutumiki wa Khristu. Chotero pakuvomereza kwa chikhulupiriro chanu ndi kukhutitsidwa kwanu kwa ichi chimene inu mukukonzekera kuti muchichite tsopano mbale wanga wokondedwa ine ndikukubatizani inu mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Ndinu mlongo, mlongo Skaggs. Kodi ndinu mwana wankazi wa mbale Skaggs hapa mzanga wochokera uyu ndi mlongo Skaggs. Inu munabatizidwapo mlongo Skaggs. Munabatizidwapo kale mwatate mwana mzimu woyera. Iye akubwera mauno mkazi wa ngono uyu kuti adzapereke moyo wake wakudzipatula kwa Ambuye Yesu kuti amutsatire iye mu ubatizo wa utumwi. Ambuye akudalitseni inu mlongo Skaggs. Inu mungabwere mbali moyandikira pang'ono. Mwike manja anu basi muli monse mmene inu mungafunire kuti mugwire anga. Tiyeni tiweramitse mitwe yathu. Mulungu wamphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini moyo wosatha, ndi wopereka wamphaso iliyonse yabwino. Tumizani madaliso anu pa mdzakazi wanu wang'ono uyu. Ine ndikupemphera kuti inu mudzadze moyo wake ndi zifundo ndi madaliso a Mulungu akupatulira solo yake kwa inu Ambuye. Ndipo mudzadzeni iye ndi mzimu anu ndi chikondi. Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chanu mlongo wanga wokondedwa ine ndikukubatizani inu mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Amen. Chilichonse chimene yali ngati ye wakhutitsidwa chabwino chabwino ndiye chabwino dzina lanu ndi ndani tsopano uyu ndi mbale Henry B. Johnson iye anabwera kuno Easter yapitayo kuti adzabatizidwe ndipo analibe zovala zake ndipo iye wadikira kwa chaka kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu Mulungu mudalitse wantchito wochilimika wa Khristu uyu Yendani mubwere pomwe apa mbale Johnson ingoikani manja anu mozungulilanga apa muli mose mmene inu mukuganizira kuti mungathe kuzidzutsa nokha mwabwinoko ndichonchotu ndichoncho tiyeni tipemphere Ambuye Mulungu mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi ndi mwini moyo wosatha wopereka wamphaso yabwino iliyonse tumizani madaliso anu pa mtima wodikilira uwu Oh, pamene inu mukumuona iye akubwera kuchokera mmadzi awa, mulole mzimu woyera umene unkayenda pa madzi chinthu choyamba, mulole iwo uyenderere pa iye. Apatulire moyo wake o Mulungu kwa inu utumiki. Pakuvomereza kwa machimo anu ndi chikhulupiriro chanu mwa Yesu Khristu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mulungu alemekezeke. Iwenso kuzizira tieni tuone chiani Martha ndi choncho kapena Joan uyu ndi tsikana wina wochokera kwa mmodzi wa mwana wa mkazi wa mlongo Downing Joan Downing wang'ono uko mkulondola mlongo iwe uli ndi zaka zingati pano 14 iye ndi ndibwezi wapadera wa tsikana wanga Rebecca waima apa kumuona iye akubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Ndife okondwa kwambiri lero kumuona Johani wang'ono pakukhudzika ana azaka za mmatini awa pamene dziko ili ladzadza ndi tchimo ndi chivundi kuwaona iwo akupanga kusankha kwawo ndi Yesu Khristu. Mulungu adalitse mtsikana wang'ono uyu pamene iwo kugwira manja ako. Tiyeni tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo osatha, tumizani madalitso anu pa mzimayi wang'ono uyu. Pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, ine ndikupemphera kuti inu mudzamudzadze iye ndi mzimu woyera. Mupeleke kuti moyo wake waung'ono ukhale mdalitso kwa inu Ambuye. Pelekani izi. Ndipo muyankhule naye iye, ndipo mukhale mwa iye ndi kugwira ntchito kudzera mwa iye Ambuye. Kudzera mu mphamvu ya Mulungu. Pakuvomereza kwako kwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe Mulungu wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Chabwino Mulungu, amayi ako ali apa, eya, akuzizilira iwe. Dzina lako ndi ndani? Sharon Myers. Yang'ana mbali Sharon. Sharon Myers, mkazi wina wang'ono akubwera tsopano akudzapereka moyo wake kwa Khristu. Kodi iwe unayamba abatizidwe apo Sharon? Ayi, iyi ndi nthawi yake yoyamba kuti abatizidwe. Ambuye adalitse mkazi wang'ono uyu ndipo adzadze moyo wake ndi ubwino wa Mulungu ndi chifundo. Ingobwera kuntunda kuno Mulungu Sharon ndipo dzangoika manja awiri onse monga chonchi ine ndikukhulupirira pansi mbali izi ngakhale bwino. Basi muli monse mmene ungagwirire iwo tsopano monga choncho chabwino Mulungu Sharon. Tiye tipemphere. Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mwini wa moyo osatha ndi opereka mphaso yabwino iliyonse. Tumizani zifundo zanu pa Mulungu wathu apa. Ndipo mulole iye akhale moyo ndipo akhale chitsanzo cha Khristu chenicheni mwoyandikana nawo kumene iye akuchokera. Perekani izi Atate. Ndipo monga inu mwatituma ife kuti pitani mdziko lonse lapansi ndipo mukaphunzitse mafuko onse kuwabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera, kuwaphunzitsa iwo kuti azichita chilichonse chimene inu mwatilamulira ife. Perekani izi Ambuye kuti mtsikana wang'ono uyu alandire madaliso amene inu munalonjeza. Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chako ndi pakudzipereka kwako kwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe Mulungu wanga wokondedwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano sabato sizili eya sutukesi jaya zovala zonyowa chabwino. Ndipo dzina lanu ndi Samna. Yang'anani kuno. Mbale Samna, inu mukuchokera kuti Mbale Samna kuchokera kumusi ku Georgia. Iye wabwera mawa uno. Inu munabatizidwapo Mbale Samna? Iye anabatizidwapo Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Wakhutitsidwa kuti ichi ndi chonadi. Iye wabwera mawa uno kuchokera komwe uko ku Georgia kuti adzabatizidwe kachiwiri mu dzina la Yesu Khristu pa mawa a Easter uwu. Akuvomereza chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu. Inu musunthire mbali Mbale Samna ndipo muike manja anu mozungulira anga. Tiyeni tipemphere. Ambuye Mulungu, pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, ine ndikupemphera kuti inu mumudzadze iye ndi mzimu woyera ndi moto. Mnyamata uyu, moyo wopatulika Ambuye, mutumizeni iye kunja mu minda ya umishonari kwina kwake kuti akagwire ntchito yanu. Ndipo pakuvomereza kwa chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mbale wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitse iwe mbale wanga wolimba. Iwe ndi Mulungu, uyo ndi mwamuna wako, chabwino, ndi zabwino bwanji, ine ndidalira kuti Mulungu adalitsa. Uyu ndi Mulungu Samna, inu mukumvetsa, uyo anali mwamuna wake amene wangobatizidwa mphindi zingapo zapitazo. Ife tikuwalola anthu kuti ayime kwa maminiti ochepa kuti iwo azolowere madziwo. Chabwino Mulungu Samna, ngati inu mungaike mikono yanu mozungulira yanga, ine ndikukhulupirira ngati inu mungaisemphanitse monga chonchi, Mulungu Samna, izo zingakhale bwino. Tiyeni tipemphere. Ambuye Mulungu, monga Mulungu Samna akubwera tsopano motsatira mu ubatizo, Ambuye wathu ndi mpulumutsi, akubwera motsatizana ndi mwamuna wake zoyenera bwanji. Ine sindinadziwe zimenezo. Koma kudikira mpaka nthawi imeneyo chimene chichikuyenera kukhala chifuniro chanu chodzodzedweratu Ambuye ndi njira yanu yochitira zinthu kuti iye akhoze kumutsatira mwamuna wake nayenso pakuti iye ndi chitsanzo kwa iye. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse iye ndi kupatula moyo wake ndipo mulole iwo akakhale moyo wautali miyoyo yokondwa limodzi akuwalera ana awo ndi kukutumikirani inu. Pamene iye akubwera tsopano kuti adzabatizidwe ine ndikupemphera kuti inu mumupatse iye chokhumba cha mtima wake. Pakuvomereza kwa chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe Mulungu wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Ntawe yoyamba imene inu munabatizidwa apo mulongo Southman. Uyu ndi mmodzi wa mkazi wa nzanga wa pantima mbale Fred Southman wochokera ku Houghton, Saskatchewan, Canada. Mlongo Southman, iye ndi munthu wokondeka kwambiri, mzimai wopatulika, mai weniweni, mkazi weniweni ndi wokondeka wa nzanga Fred. Ine ndikupemphera kuti Mulungu adalitse Mlongo Southman ndipo amupatse iye mphatso iliyonse ya ufumu imene yakuifuna. Inu mukhoza kuyika dzanja lanu pomwe apa, ine ndikukhulupirira ichi chingakhale chapamwamba, Mulungu Southman, muliike ilo monga chonchi, kenako ili pansi monga choncho. Tiyeni tipemphere. O Ambuye Mulungu, Mlengi wakumwamba ndi dziko lapansi, ine ndiwotsimikiza basi kuti inu mwayima pena pake malo ano pano m'mawa uno, mukuyang'ana pa ichi, pakuti palibe munthu angachite chilichonse mu dzina lanu popanda inu kudziwa za izo. Inu mukuona chikhulupiriro cha mzimayi uyu ndi kudzipatula kwake. Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse iye ndi mbale Fred pali modzi mulole iwo akakhale moyo wautali wosangalala akukutumikirani inu. Perekani iza Ambuye. Ndipo pamene iye wabwera tsopano ndi mtima wodzipereka kwathunthu ndi kudzipatula kuti abatizidwe mogwirizana ndi mmene atumwi ankabatizidwira, mmene iwo ankabatizira. Chotero pakuvomereza kwa chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Zikukhala ngati kunjenjemera, dzina lako ndi ndani? Hudgens. Mulongo Doris Hudgens, iwe wachokera kuti Mulongo Hudgens, New Albany, iye wabwera mawa uno kuti adzabatizidwe mu dzina la mpulumutsi wake. Ambuye Mulungu wakumwamba amudalitse iye ndipo amupange iye kukhala mdalitso mu New Albany kumene iye ati abwerere. Ikani dzanja ili pansi monga chonchi kumbuyo. Chabwino, musiyeni mwanayo pomwepo kwa kamphindi chabe mpaka ine nditamubatiza iye. Iwo ndiwozizira kwambiri kwa mtsikana wang'ono. Kodi uyu ndi mchemwali wanu wang'ono? Oh, izo ndizopambana kwambiri. Mphindi chabe ife tisamalira zimenezo. Tiyeni tipemphere. Mutero inu, Mulungu wa mphamvu zonse, Mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka mphatso zonse za uzimu ndi zathupi. Mupereke kwa mkazi uyu thanzi labwino, mphamvu, chisangalalo ndi madalitso onse a uzimu amene inu mwamusungira iye. Inu simukufuna kuti ife tizisowa mu chilichonse, ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke izambuye kwa iye pamene iye akudzipatula yekha pokutsatirani inu ku manda ozizira awa mawa uno. Mulungu perekani izi. Ndipo pakuvomereza kwa chikhulupiriro chako, ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Mulungu alemekezeke. Ndipo iwe, kodi iwe ukuwazolowera iwo, iye akhoza kukhala ndi mantha pang'ono ndi iwo. Dzina lako ndi ndani wokondedwa? Blade. Kodi iwe ndi abale ako angobatizidwa kumene? Mary Alice Blade wang'ono. Iwe uli ndi zaka zingati wokondedwa? Usinkhu wa zaka 11. Ambuye adalitse mwana uyu, apereke kwa iye kuona mtima ndi chikhumbo chokhumba choona cha mtima wake ndilo pemphero langa. Iwe ungabwere kuno Mary Ellen? Mary Alice. Aha, chabwino bwana. Tiyeni tipemphere. Ambuye Mulungu, Mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka mphatso yabwino iliyonse. Tumizani madaliso anu pa mwana uyu apa pa nthawi ya kusintha kwa moyo. Mulole ife iye apitilize pa njira iyi yolowera ku moyo. Perekani izi. Pamene iye wabwera mawa uno akuvomereza machimo ake ndi kuvomereza kuti iye ali ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu amene anafa kuti amupulumutse iye ku machimo amenewo. Iye akulowa mu dziwe lozizira ili kuti adzabatizidwe mu dzina la mpulumutsi wake. Perekani Ambuye kuti mzimu woyera ukhale ukuyenda pa madzi pamene iye akubwera pano, ndipo muyende mu mtima wake, ndipo musamusiye konse iye kuyambira lero mpaka muyaya yense. Perekani izi Ambuye. Pakuvomereza kwa machimo ako ndi chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe Mulungu wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Chabwino bwana, iwe sunga ime motalikirapo pang'ono ndi kundilola ine nditenge wina apa. Kodi uyo aliponso ena akubwera kudzabatizidwa? Iwe ukufuna kuti ubatizidwe Mulungu? chabwino. Iwe kubwela wogondedwa kuti udzabatizidwe. Mtsikana wina wang'ono oyo akubwela nayenso, chabwino. Aloleni iwo azizolowera iwo pang'ono, aloleni iwo azipita mwakachetechete basi, izo zikhala bwino. Mungoima modekha kweni kweni. Ndipo mungolola mtsikana wang'ono oyo angoyenda ayende sitepe imodzi pa nthawi. Pamene yakubwela, ungoima pamenepo tsopano pang'ono, ndipo mulole winayo achite zimenezo. Dzina lako ndi ndani mulongo? Dorothy ndani? Darlene. Chabwino, iwe kuchokera kuti Darlene, kumusi mu Kentucky. Uyu ndi Darlene Wilcoxon wang'ono, wochokera ku Kentucky. Iye wabwera mmawa uno mukuvomereza kwa chikhulupiriro mwa mwana wa Mulungu kuti adzabatizidwe mu dzina la Ambuye wathu ndi Mpulumutsi, Yesu Khristu. Mulungu amudalitse iye. Ine ndimakonda kuwaona ana azaka za mmatina akubwera, chifukwa ngati kuli mawa, awa adzakhala ogwira ntchito amawa. Ndipo molondola dona wokondedwa wang'ono pa zaka zimene Satana akhoza kuyamwa moyo wake ndi kumupanga iye kukhala cha manyazi. Iye watenga njira yolondola. Khala pa iyo Darlene mpaka Yesu adzakumasule iwe. Ungoika dzanja limodzi monga chonchi, ndipo ine ndikukhulupirira Darlene monga chonchi wokondedwa, ndipo kenako pamwamba monga choncho. Izo zili bwino. Tieni ife tipemphere. Mulungu wachifundo amene munalenga miyamba ndi dziko lapansi, ndipo munapereka zinthu zonse mwaulere kudzera mwa Yesu Khristu. Ife tikukuthokozani inu mmawa uno chifukwa cha mwayi umene ife tili nawo owatsogolera ana awa kwa inu. Oh, Mulungu wachisomo, dzadzani moyo waung'ono uwu, ndipo musalole kuti njerekeza mugwire iye. Mulole iye adzakhale wantchito wanu masiku onse a moyo wake. Perekaniza Ambuye. Monga iye wayambapo mamuja atayima m'manda ozizirawa, akupita kumusi kuno akukhulupirira kuti Yesu Khristu anafera machimo ake, ndipo iye akupanga kuvomereza kwa pagulu kwa izo tsopano. Musalembe dzina lake pa pepala la ubatizo lokha, koma ilo likhale mu buku la moyo. Mulole iye adzabwere patsogolo mu tsiku limenelo akuwala ngati golide. Perekanizi. Pakuvomereza kwa machimo ako ndi chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mulongo wanga wokondedwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Chabwino, dzina lako ndi ndani? Emile Blade. Ndi mtsikana wokoma bwanji uyu? Emile Blade wang'ono. Ndi chikhulupiriro chanji? Blade. Oh, iwe ndi mmodzi wa ujayo anali mulongo wako amene wangobatizidwa. Iye ndi wokondeka wang'ono. Bwanji, wina wake ananena kwa ine nthawi ina anati, mbale Branham, nchifukwa chiyani inu mumabatiza ana? Yesu anati, lolani ana adze kwa ine. Uko ndikuti, lolani, aloleni iwa abwele. Kuti chabwino, Yesu akudziwa chimene yakuchita. Iye akhoza kudziwa ngati iye wachita cholakwika. Iye sangatero, iwe kuganiza kuti mwana amene sangadziwe pamene iye wachita cholakwika. Ngati iye ali wankulu mokwanira kudziwa pamene iye walakwitsa, iye ndi wankulu mokwanira kuti adziwe pamene iye wachita molondola. Nanga bwanji ngati china chake chitachitika kwa iye, ndipo ine ndinamuletsa iye, ndiye magazi amene wakhoza kukhala mmanja mwanga pa tsiku la chiweruzo. Inde bwana, zilibe kanthu iwo ali ndi zaka zingati pamene inu, pamene iwo akufuna kubwera, inu mudziwa lola iwo kuti abwere. Inu mumamukonda Yesu, inu mukamutumikira iye, inu mukudziwa chimene dziwe ilili mauno, pamenepo ndi pamene yanafera anayikidwa pansi mmanda ozizira kweni kweni awa. Koma iye anaukanso, Mulungu anamuukitsa iye. Tsiku lina wokondedwa, iwe udzaukanso nawenso. Iwe umukonde Yesu, ndipo uzikamutumikira iye masiku onse a moyo wako. Tsopano tiyeni tipemphere. Ambuye, kunalembedwa lolani ana adze kwa ine, ndipo musawaletse iwo, pakuti ufumu wa Mulungu uli wawotelewa. Ine ndikupemphera kuti inu mumudalitse mwana uyu, pamene ine ndikumubatiza iye ndi madzi, ndipo inu mumubatiza iye ndi mzimu Ambuye. Iye wabwera, iye akukhulupirira, iye wabwera mwachifuniro chake chomwe, ndipo ine ndikumubatiza iye mogwirizana ndi mawu anu. Pakuvomereza kwa machimo ake ndi chikhulupiriro chake mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mulongo wanga wokondedwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Kodi zikukuyendera bwanji? Kodi zikukuyendera bwanji wokondedwa? Zili bwino? Dzina lako ndi ndani? Chabwino, Dobson Robinson. Uyu ndi mulongo wang'ono Robinson amene wabwera kuti adzamizidwe mu dzina la Mpulumutsi wake, Ambuye Yesu. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano pamene ife tikupemphera. Ika manja ako pomwe apa wokondedwa. O Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, ndi mwini wa moyo wosatha, ndi wopereka wamphaso yabwino iliyonse, tumizani madaliso anu padona wang'onoyu. Pamene yakubwera mmawa uno akudzavomereza machimo ake, ndi kumakhulupirira mwa mwana wa Mulungu, perekani Ambuye kuti adzadzidwe ndi mzimu oyera. Ndipo mulole iye atenge msewu wolondola ndipo apitilire pa iwo mpaka iye adzakhale mfulu ku moyo uno. Perekani Ize Ambuye, mupatseni iye madaliso a moyo wake. Tsopano pakuvomereza kwa machimo ako ndi chikhulupiriro chako mwa mwana wa Mulungu, ine ndikukubatiza iwe mlongo wanga wokondedwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. 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 Ambuye alemekezeke. Sabata likubwerali, inde iwe ukuopa pang'ono kuti ubwere pano ukondedwa, ha? Amaya alikuti. Aha. Kodi iwe ukuganiza chani? Iwe ukufuna uyesere hizo? Iwe ukufuna kuti ubatizidwe ukondedwa? Ndithudi, iwe ukufuna kutero ukondedwa? Ukufuna kulowa m'madzi ndi mbale Branham? Iwe ukuopa kutulukamo, ha? Iwe ukufuna kubwera ukondedwa? Iwe ukufuna kubwera kuno? Chabwino mulongo, izo zikhoza kukhala zopereka mantha kwa iye pang'ono. Mupatseni iye chimenecho. Tsopano alipo wina wakeso mmenemo, amene alipo wina wakeso mbali iyi, chabwino kokani chophimba pamenepo. Aha. Chabwino. Mtsikana amene anayima pano tsopano kuti abatizidwe, iye amafuna kuti abatizidwe koma iye amaopa kuti madzi anali ozizira kwambiri kwa iye. Ndipo chotero amayi ake anati, chabwino iye anandifunsa ine chimene ine ndimaganiza, ine ndinati mwina mwake ngati iye akuopa, ine sindingafune kuti ndimuopseze iye. Mukuona? Ndipo iye anali wang'ono kwambiri ndiponso. Koma iye akukamba zakuti akufuna kuti abatizidwe, chotero iye anaganiza kuti adikilira mpaka ubatizo otsatira, mwina madzi adzakhala otentha pang'ono. Chotero izo ndi zokoma kwenikweni ndi amayi ake. Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu, tiyeni timupempherere mtsikana wang'onoyu. Ambuye Yesu, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chinthu chaching'ono chimenecho. Ndipo icho chikhale chidzudzulo kwa anthu akulu, kuona kuti pamene mtima waung'ono umene uli wanthete ndi waung'ono, iye akufuna kuti abwere. Wochepa kwambiri Ambuye, zikuonetsa kuti inu mumachita ndi mtima pamene iwo abwera modzichepetsa ndi mophweka. Mulole icho chikhale chitsanzo Ambuye, kuti inu mukhoza kuchita ndi anthu. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mukhale ndi mtsikana wang'onoyo, ndipo mumuthandize iye. Mulole iye akule ndi wamphamvu ndi kukula mpaka iye adzabatizidwe mu dzina la mwana wanu. Perekani izo Atate. Ndipo tsopano kwa awa Atate Mulungu, amene abatizidwa pamene ine ndidakali muno m'madzi, ndipo wanu mzimu wanu wakhala uli pano, ife tinawaona atsikana awa akudzuka ndi anyamata ndi manja awo m'mwamba akukulemekezani inu. Ife ndi oyamikira kwambiri chifukwa cha izi, kudziwa kuti mzimu woyera uli pafupi. Dalitsani Ambuye, adalitseni iwo amene akhala kudikilira abambo ndi amayi, okondedwawo amuna, ana akazi, amayi ndi ena onse. Ine ndikupemphera kuti inu muwadalitse iwo onse. Ndipo tsopano Atate, ine ndikupemphera kuti inu mutipatsa ife mpumulo masanano. Ndipo mundithandize ine pamene ndikupita mu mzere wa kuzindikira za mu mtima masanano ndi usiku uno, kuti mzimu woyera titatha kuchita zinthu izi. Mulole izo zikhale chipambano chachikulu chimene ife tinayamba takhalapo nacho mukachisi usiku uno. Mulole pakhale mphamvu yosaneneka muno mukachisi, yoti chilitse odwala onse ndi osautsika. Perekani izo Ambuye. Tikupemphera ndi kudzipatula tokha. Ndipo ine ndayima pano mu awa manda amadzi awa m'mawa uno, ine ndikudzipatula ndekha kachiwiri kwa inu Ambuye. O Mulungu, ngati muli chilichonse mwa ine chimene inu mungachigwiritse ntchito, chitengenicho. Mbale nevo ndi tonse ife pamodzi, monga atumiki kapena madikoni, monga ugwira nawo ntchito mu uthenga, ife tikudzipatulira tokha kwa inu O Mulungu. Tigwiritseni ntchito ife Ambuye, tipatseni ife chiukitsiro chatsopano mu mtima mwathu mwachotichitikira. Titumeni ife kunjako tili odzozedwa ndi mzimu woyera, kuti tikhoze kuchita ntchito ya Mulungu wa moyo. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Msonkhano ndi wanu mbale Nevo.
All right, you're dismissed, and may the Lord bless us until the next service time. Thank you.